Nataka nimjue, mafuta apote. Aliporusu jaribu ilo alijua unaweza. Ujue pito lako lalingana na imani yako.
The greater your test, the greater your testimony.
Minataka nimjue, nataka nimjue mwanaume huyu ambaye hata upepo na bahari vinamtii. Nataka nimjue, zaidi nataka nimjue.
Nataka nimjue
Yesu.